Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kwena ni mbifu ya panaba kuchalo mwana mati tetambo ne kembo Bambi bajita komande la lila chombo Ambato alisamu kusomboka Wala njeme nshite wadi kupa kutendeka
Batute mwange poshiri
from ilovezedmusic.com.
This is Full Draw A Empire, high-class music. High-class.